Kafimona mumwe o wandine tamufilwa yawe mweba makayo amashiwi mwalanda paline kaya mbona na menso yandine tamufilwa yawe mweba makayo. Chulema